Mama tira gana gagamba, yeah. I say romance now introduce it, yeah.
Rising sound.
So wanna music. We penetrating on the streets. We got love.
Kuimba waga na kama mbuno, yeah. Engato ya gana kama mbuno, yeah. Mkusa wa mkwano kama mbuno, yeah. Mkwano waga na kama, yeah.
Kuimba wasi romance kamba, yeah. Kira ulicha si romance kamba, yeah. Hedi soko yange jikambe, yeah. Kusa wa mkwano baby kamba, yeah, yeah.
Andate colique, ate
na emu kwano.